abantu obuli n'abaana bakali abato mu myaka basabibwa okubanga abeegendereza n'obuteetantala bwidda kubanga tibeenyigira mu nsonga ez'ebyobufuzi kubanga bandimaliriza ng'ate bagwire mu mbeera enkyamu omuli okubasindika mu matudda okubafunta emigo n'ebizibu ebindi. Abakubira omulanga guno ni director w'essomero lya St. Joseph Senior Secondary School lya Ganibwe Nakanyonyi mu kibuga ekyeddinda eyomaninaniina Dr. Moses Kisame Kisubi bwabere ng'ali kusiibula abasomi okujja okuba nga bawumula mu lusoma olufundikira omwaka guno 2025. Dr. Moses Kisame ajira mayusu yakuba nti abasomi ibbanga lye bamaze ku isomero bingi bebeeze abula nti batageza okujja kwenigira mu nsonga za byabufuzi kubanga butiye bituuse ebifuuse byabula bino binzovuvira ku omuntu okuba ng'obaoliawo agwa mu kati abaga. Kamala kubina byogeire ng'omusasi gaife Alex Isabirie aliwo ateze obumu obuwuta amaloboozi.
Tuli kujamu biseera bya elections tuli mbululu era laale giriyo kubibwa nenda musigale nga bayikayikamu muteetanira mu buvuyo kuba tuyinda kubafiirwa muli kubona laale edindi di too violent abantu bali kufiiramu kale nenda mube baana bayikayikamu mutegeere woowo okujja n'owo watali waakujja aye aba batuuka ino okulonda mu exercising your rights musakiriza kyakasee kwakatusaako okulonda mujja mwalonda ba candidates bennyimwe bemusuubira okuba nga n'abalina ebigendererwa byeimwe ebyomu.